inimii mele cu pasișa. Adică la garzuri, ue ume, mi-o ceșa. Adica la garzu, meu eu me, mi-o ceșa. La mimi, guacola chiri, mi m-a pezi, ia cu tișa. La mimi, guacola chiri, mahaba ya kutisha. Hatujali utajiri wala mali za makasha, uwe tujabari wengi twawapagawisha. Hatujali utajiri wala mali za makasha, hakika wako uzuri penye wengi unatingisha. Ah, wangu habiti lombi tadumu nawe maisha. Hakika wako uzuri popote unatingisha. Oh, wangu habiti lombi tadumu nawe maisha.
Oh, yeah.
jamani nipate nini, mambo ameazidisha. Na hakika manani zawadi ameishusha. Oh, kwake nikiseme nini, mambo anayanogesha. Na hakika manani nikitemeni asoeza
nani.